Iyi muteza amatwi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 94.9 n'ibice 9, 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri Facebook VOA Radio Yacu, naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu. Mwiriwe ariko se ni Thomas Kamiri ndubasuhuza muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kuwa gatandatu rero ntimukiheze mwese muba muri abatumirwa. Ni ukuvuga ni umwanya wanyu mukisanzura, mugatanga ibitekerezo, mugatanga amakuru, nta nsanganyamatsiko yihariye ibihari. Mwese muba muri insanganyamatsiko, mwese muba muri abatumirwa, muba muri abatumire. Mugero tugitegereje yuko tubona abahamagara bwa mbere na mbere, nagira ngo Sabe Innocent abadushyiriho akazi iki.
Wanna waste your time on fancy cars? My love is surreal, don't you think so? Si no quemere yo nada na. Sagera gaza muhi don't fitel. No nyemerera, zaku konda pe. Be my lover, be my honey. Shiranumba, wona munzozi, oma kaboko. Oh baby, you got it. Got it. Oh baby, you got it. Got it. Oh baby, you got it. You got it.
Safi na Medi bati baby you got it. wagitoye rwose ati bombi nakuba ati nshobora kukubera umugabo nawe ukambera umugore. Iyo rero niyo ndirimbo Garrett twumvaga mu kanya. Kuri telefone dufite Jean Paul. Jean Paul we
yo neza tuma
urakomeye
iminsi myinshi cyane twaherukana kuvugana kera cyane
none se nyine ko erega ijwi rya Amerika kandi ni byiza cyane ko murikunda muri benshi none rero tugasaranganya bamwe tukajya tubibagirwa yego kuba ijambo kuri basubiza ntabwo tuba tubanze urabiyumva nawe ngo gusaranganya ijambo nuko uratangaza iki rero
nange meze neza cyane ndi hano mu Rwanda
yego
hano mu Rwanda rero ubu ngubu uko bihagaze muri iyi minsi ari kunyuzamo akagwa kavura nyine ugasanga abaturage nyine bahinga cyane cyane kuri ubu ngubu bamerewe neza cyane ntago ari nko mu bihe byatambutse mbere aho wasangaga nyine imvura yarabaga yarabuze kuri ubu ngubu niyo utambutse uri kugenda rwose ubona imyaka itohagiye ugasanga twarameze n'aborozi nabo bakabona aho bahirira amatungo yayo ibintu bimeze neza cyane
ejo nabwo imvura yaraguye
n'uyu munsi yaguye sije ko nyine yaguye nkeya ubundi ntabwo imvura yabura nyine hari igigwa mutumwe mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu ahandi nihagiye ariko urebye mu bice byose by'igihugu ibintu ni amahoro ku bijyanye n'imvura rwose usanga iri kugwa ku buryo buhagije.
Jean Paul uyuguye n'iki ko mu gihugu cyose imvura iri kugwa hose se muri iyi minsi warahagenze?
Oya amakuru akenshi umuntu arasoma nyine agasoma ibinyamakuru akanumva amaradiyo atandukanye uko abaturage baba bavuga yumvise bavuga rero bumva ko nta na hamwe bataka rwose ati izuba ryaraturembeje hose bameze neza nta kibazo
u Rwanda rw'imisozi igihumbi ruhora rutohagiye
ariko urakumbuwe
yewe ceceka nanjye mba mbakumbuye buri gihe nyine nuko umuntu afatwa ariko rero burya hakazamo n'ikibazo cy'amikoro kubera ko Amerika iri kure cyane tike y'indege yonyine wasanga igera mu mamiliyoni hafi abiri y'amanyarwanda.
Naje guperereza sanga uri umuturanyi wanjye abantu bita mu Gitwa zanyagasambi iyo ngiyo hafi aho ngaho
mu Gitwa
ntiwazi
burya rero mu Gitwa ni henshi
i Butare
iwacu mu Gitwa cya Nyanza
hafi aho ngaho
ariko rero abaduteze amatwi ntabwo ari Nyanza y'ubwami ni Nyanza ya Kabuga hafi y'umujyi wa Butare neza ubu ngubu ni mu karere ka Huye
iyo wahagaze ubwo witegeye aho bita mu bisi bya Huye
neza cyane abari hejuru ku musozi wa Huye dushobora kuvugana twibereye iwacu
kuri ubu ngubu rero hari n'indi nkuru iri kugenda ivugwa cyane hano mu Rwanda nyeka ko namwe mujya mwicishaho rimwe na rimwe kuko namwe wa muri apudete nta makuru ajya bacika ababakurikira urebye tuba twarasubijwe kuko rwose umuntu yabakurikiye ntago yabura kumva amakuru mu mpande z'isi zitandukanye hano mu Rwanda rero urabizi ko icyagenda kivugwa mu minsi yashize nuko nyine hari abimukira baturutse mu gihugu cya Libya bari bamerewe nabi cyane hanyuma leta y'u Rwanda iravuga ati ntabwo twabona abantu bapfa reka tubazane mu gihugu cyacu nubwo ari gitoya ntabwo tuzabura aho tubatuza.
Ubu ngubu u Rwanda rumaze kwakira bangahe?
Urebye imibare iri kugenda yiyongera uko bwije n'uko bukeye ariko hari amafoto amwe n'amwe agenda acaracara hirya no hino urebye bari kuza mu Rwanda hari abo bagiye bakuramo impyiko ugasanga bafite ibintu by'ibikomere binini cyane abantu abanyarwanda abenshi urebye babakirije na yombi bavuga bati rwose nubwo natwe yenda igihugu tutakirimo ngo kibe kiduhagije muri rusange yenda ngo duhinge ahantu hanini cyane ntabwo twabona abantu bapfa ngo tubihorere nibaze ntacyo tuzahabana rimwe na rimwe abandi nabo harabona giye numva hirya no hino bavuga bati se nyabona koko ko dushimye ko kugira neza ari byiza ariko igihugu cyacu natwe tukaba tutakisanzuyemo ari gitoya twarabuze akazi bizavamo ariko iyo bavuga uko nguko hari abandi nyine bandi nanone bazaga bakababwira ati bavandimwe nta umenya aho bwirageze reka tubakire nyine baze rwose duture burya niwe ubuyobozi bw'igihugu bwakoze ikintu nk'icyo ngicyo ntago wabwatekereje kure wabwarebye nyine ko baramutse baje nta ngaruka byateza.
Erega ni n'umuco mu Kinyarwanda, umuntu uri mu kaga ntabwo umucaho ngo utambuke, ntabwo umwirengagiza. Iyi nzu yundi ihiye umufasha kuyizimya. Ibyo ni umuco w'u Rwanda, abantu ro bari mu kaga kubatabara ni kimuntu n'ubumuntu. Ikindi umuntu yari mu kaga hanyuma ukamujyana iwawe umusangira utwo ufite. Kandi nanone abanyarwanda bati ahatari umwaga urukwavu rwisasira batanu, n'uruhu rw'urukwavu rwisasira batanu. Ni ukuvuga rero burya nta bibazo bibaho, ahubwo habaho ibisubizo. Abanyarwanda rero ibyo twanyuzemo byinshi bibi, ndumva bitwigisha kugira umutima wa kimuntu, tukava ibuzimu tukajya ibuntu. Icyo kintu ni kizima rwose, ni ishema.
Ndibuka ko uriya muyobozi wa AU muri iminsi, wa African Union, muri iyi minsi rwose wabonye ko yakoze akantu keza cyane, yakoze akantu keza ashimira u Rwanda. Nyine uribuka ko yari arimo aratabariza bari abaturage bo muri Libya, avuga ati nabona ibihugu byo muri Afurika nimugire mutabare bari abimukira bamerewe nabi, ahita arenzaho n'akandi atari ko nubwo bimeze gutyo. Leta y'u Rwanda yo ubwayo yamaze kutwemera ko igiye kubakira, niryo ni ishema.
Iyi ni ishema rwose,
niryo ni ishema ku gihugu cyacu rwose. Bigaragaza ko twebwe turakundana, ntabwo twabona abantu bapfa kuriya ngo tureke kubakira.
Yego Jean Paul, ndagushimiye.
Yego, urakoze cyane.
Yego, komera.
Yego,
Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone, kandi dufite na Innocent. Innocent we?
Yego.
Ntabwo uri kimenya ariko dukorana.
Oya.
Na warabisetse. Nuko uratangaza iki Innocent?
Muri hangana imvura irimo kugwa nyinshi
ariko turakumva neza.
No, icyo nashaka kuvugaho ni kuri ruriya rubanza rw'Ingabire.
Yego.
No, navuga n'ukuntu u Rwanda rwikuye muri ruriya rukiko. No, ruriya rukiko ibyo nari mbitezeho njye ntabwo aribyo nabonye. Kubera ko ubonye ibisobanuro rwatanze n'umwanzuro rwatanze, ubona bwarwo rubogamye ukuntu ntabwo rujya rutanga umwanzuro uhamye. Ni ukuvuga ngo ntabwo rujya rugaragaza uwatsinze, yaba Ingabire niba ari yaratsinze cyangwa yaratsinzwe, rugaragaza niba Leta y'u Rwanda yaratsinze cyangwa yaratsinzwe. Ni ukuvuga ngo rwahereza abantu mu gihirahiro.
Noneho
rero nk'umuntu ubikurikirana hasi n'ukuntu byagiye bigenda n'ibirego yari yatanze, njye mbona hari dushobora kuba hari izindi mbaraga ziri ku ruhande inyuma zatumye umucamanza asa n'ubogamye mu ruhande rumwe. Noneho ikindi ndavuga ku kindi cy'uko u Rwanda rwivuye muri ruriya rukiko, ni ukuvuga ngo Leta y'u Rwanda hari ubwayo Leta y'u Rwanda hari intuza hari buhariyeri ubwayo hari igikuta yatinye kuba yagwira none yikuramo iti gute. Urabona Ingabire atanga ikirego n'ibyo Leta y'u Rwanda imurega, hari yuko yavugaga yuko yibaza impamvu u Rwanda abahutu bapfuye mu Rwanda batibukwa. Noneho muri ya Leta y'u Rwanda hari ibintu yasibanganyije kutitabara urukiko, yagira ngo ukuri kutajya ahagaragara, kubera ko iyo Leta y'u Rwanda muri uru rukiko Ingabire yari yajyanyemo bikaza kwakirwa, hari ibintu byari gucungurwa Leta y'u Rwanda idashaka ko bijya ahagaragara. Niyo mpamvu Leta y'u Rwanda yanze kujya muri rukiko, kubera ko hari ibintu ubwayo ibona. Erega politike ni kimeze, ubundi hari inyungu runaka, irareba inyungu runaka, bimwe ikabyirengagiza ikemera ikabihomba,
None se leta y'u Rwanda ntirebera inyungu z'abanyarwanda bose
ariko ireba inyungu z'abanyarwanda bose gute nibivugisha ukuri niba uvugisha ukuri cyangwa niba ibyo ibona ko ingabire ibyo avuga ari ibinyoma kubera iki itigeze iguma mu rubanza mu rukiko ngo baburane rutsindwe cyangwa ingabire atsindwe
ariko rero niko sendo se
ndakamutubita cyane warumbanije umbwira ngo ntivugira abanyarwanda bose yiba ivugira abanyarwanda bose kubera iki itashyira ahagaragara cyangwa itemera yuko abahutu bapfuye
ariko se yigeze ibihakana Leta ntabwo yigeze ibihakana leta y'u Rwanda nari umunyamakuru kuva kera ndi mu Rwanda narabikurikiye ntabwo leta y'u Rwanda yigeze ibihakana ahubwo iyo abantu bari muri leta nicyo nshaka kuvuga kuko sinzi nimba ari na leta y'u Rwanda abantu bakuriye leta y'u Rwanda babisobanura gute yego nibyo abahutu barishwe bishwe na bamwe mu bantu bari abasirikare ba FPR bagiye bageraga ku misozi bagasanga bene wabo bapfuye umujinya ukabyica nuko bakihorera icyo ngicyo ni igisobanuro batanze bitandukanye no kuvuga ngo kuko hari abantu nanone babijyanisha mu byo ngiye kuvuga leta y'u Rwanda bari muri leta y'u Rwanda bagasobanura bati ibyo bintu ntabwo ari umugambi wa FPR wo kurimbura abahutu nk'uko interahamwe zafashe umugambi na leta y'icyo gihe yari iriho niko babisobanura wo kurimbura abatutsi urabyumva biratandukanye abantu rero bamwe na bamwe bakoze ayo mabi bo muri FPR harabahanwe harabahanwe harabagiye mu nkiko usibye ko hari n'ubundi buryo bahanwe batarafata ubutegetsi nabwo nabyo barabivuze ibyo ntabwo mbyinjiramo reka nivugire ibyo nabonye ndi umunyamakuru harabagiye mu nkiko usibye abo ngabo hari n'abamajoro bagiye mu nkiko uribuka abasirikari icyo gihe bwo FPR yari yafashe n'ubutegetsi yarafashe n'igihugu muri kanama abasirikare baragenda barimbagura abantu barenga ijana na uwari vice perezida wa repubulika na minisitiri w'ingabo General Paul Kagame aragenda aravuga ati mwakoresha imbaraga zidakenewe icyo gihe abo basirikare byari biturutse ku wundi musirikare wari wishwe mu buryo budasobanutse aguye mu gicu nuko abamajoro babiri bari bakuriye iyo batayon ndabyibuka nagiye mu rubanza rwabo nararukurikiye hari Nyamirambo yego ntabwo nibuka amazina yabo ariko amasura ndayareba ndayibuka byasaba kujya muri za archive kugira ngo nongere nibuka amatariki n'amasura yabo bakiyago bisha abantu hariya ntabwo babajyanye mu ntuze mu manza tukazikurikira icyo nshaka kuvuga ni iki ntabwo ndi kuvugira leta twumvikane niba hari abantu bakoze amabi batarahanwa ibyo ngibyo birareba abanyarwanda na leta yabo ni uburenganzira bwabo bwo kubivuga bati yego twebwe tuzi neza yuko hari amabi yabaye abayakoze batahanwe ni uburenganzira bwabo noneho rero leta nayo ikareba koko nimba bafite ukuri ni ukuvuga n'iki inkiko zishinzwe n'iki ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha bishinzwe n'inkiko n'izindi nzego za leta kuko abanyarwanda batagize se ubutabera bahabwa nande ni uburenganzira bwabo bwo kuvuga bati igihe ntabwo nanyuzwe cyangwa se naranyuzwe urumva ni ukuvuga rero mu mwanzuro ngiye nkurikije ibyo nabonye by'abanyamakuru aho tutakumvikana nuko ahari wavuga uti ibyakozwe byo ntabwo wabihakana byo kugenda abantu mu nkiko kubera amabi bakoze ubutabera nimba utarabwishimiye n'uburenganzira bwawe n'abandi bose n'uburenganzira bwabo ariko rero ntukavuge ngo wihanukire ngo leta yarabihishe ntabwo ari byo urumva
none kuki ubavuga yuko se ko bavuga yuko nta ko bavuga ko batigeze bihorera kandi bahari ibimenyetso bihari none icyo cyo ushobora kukinsobanura
aho aho ngaho rero nyine niho navugaga
batigeze bihorera niho bahari barapfuye ari benshi cyane yego
niho navugaga nti uramutse uzi umuntu wakoze amabi burya n'uburenganzira bwe bwo kumurega ikindi niyo utaba umuzi ubusanzwe ubucamanza bukora neza ushobora kujyana agahinda kawe n'akababaro kawe mu rukiko rwo rugakoresha uburyo bwa leta no kuvuga amafaranga n'abakozi ba leta abagenzacyaha noneho bakagenda bagashakisha amakuru nyakuri kugira ngo wowe agahinda ufite wumva wararenganye urenganurwe ibyo ni kwa kundi tuvuge ushobora kujya kurega X umuntu utazwi ni ukuvuga ujyana akababaro kawe ukavuga uti dore icyaha cyarabaye ahangaha iki gihe n'iki ni mu gikurikirane buryo ubucamanza iyo bukora neza ibyo ngibyo birakorwa kandi ndahamya ko uramutse utinyutse ukagenda ukabwira ubugenzacyaha bashobora kuba babikurikirana sinihanukiriye ngo uvuge ngo byaba twumvikane ikindi nanone abanyarwanda simbiyobewe batinya ubutegetsi benshi bajya babivugira kuri iyi radiyo ngo ngo nimbijyana ngo baranyirenza ngo sindara ntibajya babivuga se
kubera iki umuntu uzamuye uvuze yuko ushatse kugaragaza yuko n'abahutu bapfuye kubera iki bashaka kubishyira mu gatebo kamwe yuko urimo gupfobya jenoside
umenya biterwa n'ukuntu babivuze ibyo ngibyo ntabwo nanjye mbisobanukiwe
hari ikintu sibyo mu mategeko ngenda cyabikurikirana sibyo ndashaka kuzakwereka ibimenyetso bigaragaza yuko irino tegeko rihana icyaha cyo gupfobya urumva yuko hari aho ribangamira abahutu bo mu Rwanda kuzamura nabo ikibazo bagize noneho iryo tegeko rikabatsikamira gusa naho bagaragaza kuvugisha ukuri nabo ngo bavuge ibyababayeho noneho iryo tegeko rigasa naho ribakandamiza noneho ukuri bashaka kuvugisha kubera ya mategeko aharakakaye atanonosoye akajya agonga akaza kubera atanonose bakayagonganisha niba nawe uzamuye icyuko abahutu bapfuye noneho rya tegeko bagatukuntu barigoranisha bakarizana mu kugucecekesha nyamara utarimo gushinyagura abatutsi bakorewe jenoside atari ukubashinyagurira ahubwo ari ugushaka gucecekesha kugira ngo cya kibazo kitazamuka nabo ngo bagire ijambo ryo kuvuga ibyababayeho nabo bagira uruvugiro muri makeya ni ukuvuga ngo iri tegeko rihana jenoside nzashaka kuzarikurikira neza nkakwereka ibimenyetso bigaragaza yuko habaho gutsikamira umuhutu rinibyo muhutu ushaka udahabwa uburenganzira bwo kugira ijambo ngomba mu kugaragaza ingabo ibyababayeho
ni
ukuvuga ngo impamvu noneho leta y'u Rwanda nk'umuntu idashaka gushyiraho urumva wenda ngiye gusa naho bisa sibyo
ariko vuga wanze uravuga uca amagambo kugira ngo duhe na Francisco ijambo arategereje
reka wenda nicyo nusoza ibindi tuzabiganiraho ubutaha ariko niba unyibuka ninjye twavuganye narategereje ko mu gisubizo ndareba uzampamagare twongere tubiganireho umbwire niba bizashoboka cyangwa bitazashoboka
ariko n'ubu turaganiriye kandi ntabwo ari ryo ryenyine tuganiriye uganira n'abantu b'ijwi ry'Amerika bose
turaganira ndavuga kuri ntuza kuri ya gahunda twavuganye yo kuzama umwanya
tuzawushaka sawa urakoze
nta kibazo ndacyategereje kandi murakoze
komera ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda rero inshuti zacu nk'uko nabimaze kubibabwira Francisco arategereje François
okay
amakuru yawe
na mahoro kabisa kavura kenshi no
uri mu gisagara
yego ndi gisagara no bitinya bututi
eh nuko ubu ngubu imvura irimiragwa
yego karagwa kwera kavura
gitega na zamuyinga ntabwo biri mu duce tw'u Burundi mu minsi heze twari dufite uruzuba
yego uba kavura kariko karagwa kwera ni sawa
eh yatangiye kugwa ryari
eh harakiyimisi ko rutugori barateye
yego
bamwe bariko barabagara urumva ni sawa
yee nuko nta kindi se utangariza bumva ijwi rya Amerika n'abagenzi bawe
yego
eh
yego ndabifise ubwa mbere nashaka amazi ndabaramutse ndakwa mwisha makuru
ikomera rwose
hari mikiri cha kabiri ndagomba kumenyesha ndashimye cyane kuva mu 2015 ndondere murongo ndawuronse no muntu
Imana ishimwe
amen amen
haleluya
amen hari mara ko bavuga utuntu tubiri
yego
icyambere n'ukuri twe turafise umubanyi mu bingaho hakurya mu Rwanda kabisa batubaniye nabi
kagira inkuru ubabaniye nabi mu Rwanda ninde
baratubaniye nabi abanyi bacu b'abanyarwanda
bose muri rusange
bamwe badutwara abantu
bandanya
cyukuri nibatureke twitunganye baduha amahoro natwe twarabahaye amahoro abaganda kumesha munyamakuru ahandi ariho ahantu bita Inyabututu harahantu bahezo bita muri Kigali kubera abanyarwanda bari bahabaye kandi twari tubanye neza
ni ukuvuga abanyarwanda bari barahunze se muri za 59-60 gutyo
twabanye neza tubaye indaro
yego
none bariko baradushimira batugirira nabi nibatureke dutunganye igihugu cyacu kwere batubanire neza kuko natwe tubabaniye neza
niko Francois abo bantu mwari mwarakiriye nibo babamereye nabi
ibyo ari byose n'igihugu muri rusange kitubaniye nabi sinzi ko nabo nyine babarimwo muga bamwe babarimwo nibibuke ko twabaye indaro batubanire neza natwe kabisa
none kuki uri kuvuga ngo babaniye nabi habaye iki
i Burundi
abo baturanyi banyu babamereye nabi bababaniye nabi
baba bashaje bumvise ko muti bitoki baturafi abantu
ryari babarashe
dufatira abarobyi iyo honye ku rubibe duhana barabatwara ntawe cyo ariko barabakoze
ahubwo ni mubaze
bari mu kico cy'iwacu umva ibyo ntari byiza ikirenze kuri ibyo urabizi ko abantu baje guhungabanya umutekano mu Burundi benshi baje bapfa mu Rwanda
ariko se
niba tubanire neza duha amahoro natwe tubaha amahoro tubane neza nk'abavukanye akume kwakira nibyo byiza
ese ubundi ubungubu noneho mushobora kwambuka umupaka mukajya guhaha mu Rwanda n'abanyarwanda bakaza guhaha mu Burundi aho ngaho mwebwe mutuye
bakagutwara bakakwica umva wo kwambuka ngira ngo buri mu mwiyefe
ariko se ubwo koko nawe udakabije ngo umuntu arambuka bakamwica kuko urumva udakabije
urumviriza mu makuru umviriza mu makuru arabarobyi bashaka kuri bane
yego umunyamakuru wacu Ndarurinze yabikoze inkuru
bariko babakoze iki
aha
nabo barabatwara bakaba babashikanye bagaruka gutora abandi basanga abasirikare bacu nabo bari magabo abandi babiri babarakize none abantu bumva babarondera hiki
abasirikare b'u Rwanda n'abasirikare mbese bararasanye n'abarundi
oya ntibarasanye
icyo nicyo gikuru rero
bari baje gutora abandi babiri basigaye bumva bashasanga abasuda b'u Burundi nabo bashitse ku mupaka urumva ko ibyo bintu umuntu mubano mubi mu bisanzwe
aha
yego
Francois reka twibwire yuko abategetsi b'u Rwanda n'u Burundi babiganiraho kugira ngo nimba hari agatotsi mu mubano ako gatotsi kavemo reka tubyizere urakoze
natwe ibyo twifuza
yakabiri yego
ariho abarundi bene wacu bakeyi batumye ko n'umuhuza ngo baje mu biganiro i Arusha
aha
bakeyi cyane badashika ni sinzi ko navuga ni 10 cyane bakeyi cyane
abarundi bari batubitse kajya kugenda hariya kuganira nibagende baganire
yego
mani bazo kwivyo baganira ari kongereza amahoro dusanzwe dufise ko amahoro turayafise hanyuma gembere ahanini numva yuko menga nini bagiye kuganira inyungu zabo
ntabwo ibyo biganira ubyizeye
oya nukuri jewe biganiro nemera
eh
nuko abiganiro hagati y'Burundi n'igihugu cyadukoroneje ari bwo bubiriki
eh
ego nari nzi abarundi bo nge ni bazakora inyungu zabo ari Bujumbura hano bita mu Kigobe aho amini numvise ngo batswe n'amafaranga yavuye mu biganiro hiyo niko nabyumvise
eh ubwo rero urashaka kuvuga yuko abajya mu biganiro bibonera gusa amafaranga bakiyubakira amazu nta kindi bakora
mu by'ukuri nge mbona dufise ibikwiye umutekano turawufise
aha
narumvise harimwo abantu benshi abwiye aba enjeniyeri n'abakabiri batubwire nyine turima tukimbura dukora imigambi y'iterambere gusa
eh
nibyo tubuze umutekano turawufise igihugu cyose kiratekanye
ye
eh hanyuma hari abandi bavuze yuko ngo batazobyitaba ngo ni sina leta
aha
basha cyane kuri kuri shimara nyano bivuganya ko bamenyesha makuru
gerageza
uko ngerageje numva
eh
nibagende baganire ibyabo hanyuma twege batureke hanyuma muri sana rede jewe impanuro numva no baha kubera baratembaga ubutegetsi
aha
biravya birabankira
eh
muzanga baragize sheke
aha
aho kwite dutunye nibironde dutundi
ehe
niwasare imbabazi cyane batekereza ko byarabanikiye byarabananiye
eh
nari nakora umunyamakuru
yego
yego na munsi iyo ijya tebala bagiye gutegeka irikunda ubujya bajya abantu se bari ku gihugu niba ari bihangane
ahari ariko ntabwo none se kuvuga ko bitabayeho kuvuga ko byabananiye
imana yarakinze
ehe yego erega François burya icyo narengiye kuvuga akenshi kuvuga ngo iyi ibingibi biza kuba byarabaye ngo haba hari ibi n'ibi n'ibi genda cyeka ari ugutekereza mu makosa ko bitabaye se nyine kucyo ushaka kuvuga ngo iyo biza kuba ntibyabaye
byarabaye mu gabya yaraburijwemo
yego byaburijwemo nyine nibyo wavuze uti iyo biza kuba bari bihanga byaburijwemo nyine si bihanganye nibyo nibyo dufite
eh
François wowe urakoze rero
urakoze nawe nyako menyesha makuru
yee komera komera
yego mugira amaro yo kujya America
yee nawe rwose uyahorane nkuko François bivuze rero muteza amatwi radio ijwi rya America i Washington DC kuri telefone dufite Ngoboka. Ngoboka we
komera komera mushiki wanje
uratangaza iki
ewana ubungu butuvugana size ikibungo mu gihugu cy'u Rwanda imvura imeze nabi nabi nabi
ariko se Ngoboka kukabya hari imisozi yagiye hari amazu yaguye
umva nkubwire
eh
ewana hijimye abukara imvura mbega ubungu kuvugana nawe ubunarinze kwipfukishuka kugira ngo uzane nawe
igikuru nuko tuvuganye kandi uri amahoro n'abaturanye ari amahoro imvura ni muyireke igwe
yewe nigwe ubungu n'abango ibishyimbo twatangiye kurya
eh
ibitonore ibirayi bireze
eh
wana igihugu cy'u Rwanda mbega amahoro ni yose ni yose na turagenda turakora 28 kuri 28
nuko nuko rwose
eh nawo uwo mushinga naho uri mu Burundi
eh
ibintu avuze byose nandi kintu na kimwe kirimo kizima
kubera iki
avuga ngo twegwe ngo turi kubashotora
eh
ahubwo tubabikiye imunzi zabo tuzifashe neza turi kuzivyo kurya ngo turi kubashotora
Imunzi
zabo ziri kuza mu giturage tukazigaburira ziri kuza bavuga ngo mu Burundi ngo bimeze nabi bakaza bahekeranyije n'abana n'iki twebwe duturi ibipaka twaragowe ubu
ariko rero ntiwabihakana ko nabo bacumbikiye abanyarwanda kenshi abanyarwanda bahunze muri za 59 za 60 za 67 72 73 gutyo noneho no muri 94 muri 94 abanyarwanda bahungiye mu Burundi bageraga mu 200,000
ndabyumva ari kareke kuvuga ngo turi kubashotora ngo tukabice ese turabica dufite twebwe
niko ahubwo reka tubishyire mu rwego urunguru nta zibana zidakomanya amahembe tubifashe gutyo tukikomereza tukikomereza ikiganiro hari cyo bidutwaye
na kibazo nyine bagira ngo umbishe ko twebwe ari amahoro mu Rwanda rwacu
nuko
Burundi n'ubundi ndabiza abarundi baratwikoma kandi nta kintu bazadukoraho
oya ngoboka we oya ntabwo ari ibyo ngibyo wikabya dore ko abantu burya tujya mu birere nta mpamvu nawe wihimba ibintu ngo wenyegeze umuriro utaka urumva igikuru nuko urwanda rutekanye imvura iri kugwa na bene wacu b'abarundi nabo batubwiye ko imvura iri kugwa uruzuba rwari rwarateye mu burasirazuba urwanda n'ibice bituranye by'uburundi nabyo niko byari bimeze icyo nicyo gikuru ubundi abaturage bakiberaho hari ikindi
na kindi tugahahirana
n'uruza
ibintu ewana amahoro mbega igihugu isi yose ikaba amahoro ubundi nanikindi ubu ngubu natwe turishimye izuba nako mu minsi mu mezi ashize twigeze kuvugana nkubwira ko izuba ryari rimeze nabi ariko ubu ngubu kabisa urutoki rwarangiye rurasubirana ibishyimbo turi kurya ibirayi bireze
nuko rero
ibigori nkongwa nayo yari yabigezemo ariko leta y'u Rwanda yatuzaniye umuti
yego
ubu twasizemo nkongwa yarapfuwe nta nkongwa ikirimo ni amahoro kabisa ubu ngubu turashima Imana
ndagushimiye ngoboka
ariko ka kantu nakwibukije ndatakuzagakora ejo bundi mu minsi mikuru
iyo gahunda y'iminsi mikuru ukuntu tuzabaha ijambo nabyo tuzakora inama yo kubishyira kuri gahunda neza ndakeka tuzayikora mu cyumweru gitaha hanyuma icyo gihe ahari ubwo se nazababwira ryari hari nko ku wa gatandatu cyangwa se no mu bindi biganiro byacu byose tuzagenda tubabwira ibyo tubateganiriza uburyo duteganya kandi namwe muduha ibitekerezo tubakorere gute mu gihe cy'iminsi mikuru dukorane dute mu gihe cy'iminsi mikuru ibyo ngibyo ndabyibuka rwose narabyanditse kandi nabibwiye abo dukorana
radiyo rya Amerika umbwiye abantu b'inaha ati ndi kuvuga n'ijwi rya Amerika baratangara cyane
kubera iki ntabwo baba bakumva se
babanyumva dore ko na radiyo zifata ijwi rya Amerika rero rimwe n'imwe ntabwo ijwi rya Amerika turifata neza ubureremba iyo mbwiye nka mama ati dore ijwi rya Amerika ndi kuvugana nabo umuntu wo muri Amerika n'isi yose ari kunyumva neza cyane ashaka kumfata nk'umuntu w'ibinyabinyoma kandi ngemba ndi kuri interineti uri Amerika dore ngaba nibo bamamagaye
sawa rwose ndagushimiye pe
iterambere ryaje kabisa mu ngubu natwe tuba twishimye iyo mvuga iyo mu kiganiro cyanyu nabateye komenti ngo batari wowe tuvuganye ndakwemera ijana ku ijana
ngoboka ndagushimiye cyane pe
uvuga amakuru neza ikinyarwanda none ahubwo zaze wongera witurira i Kigali kabisa
nzaza
ndashaka kuzagaruka i Kigali pe ntabwo wamenya kuba muri Amerika
gutura
ijana ku ijana
kugaruka gutura kereka kuko ubu ngubu ndimo ndahaha urumva reka mpahe hanyuma nzajya nsura hanyuma ninumva nishimye nezerewe mu rwego rwo guhaha ngaruke iwacu nture umuntu n'ubundi kuva kera na kare umunyarwanda aragenda agahaha agatahukana amahaho ibyo ngibyo niko bimeze ngoboka ndagushimiye
buriya iyo nyakiriye ku ijwi rya Amerika banumva ari dawuri mu ijoro
ariko nge ntabwo ndi Imana n'ijwi rya Amerika si Imana
ariko buriya karusho iyo uhamagaye kuri aduka avuga n'umuntu muhuje ururimi ijana ku ijana icyo uvuga cyose agisobanura neza.
Eh.
Ibyo bigufasha mu kuganira nawe.
Yego.
Eh.
Ndagushimiye pe. Reka rero duhe n'umwanya na Bigirimana na Emmanuel nabo bategereje akanya.
Eh, ariko iyo gahunda uyizirikane ndashaka mu minsi mikuru kuzaha mukecuru agatashya abantu kabisa.
Twebwe na jyewe na Innocent rwose twabyanditse. Tuzaguha igisubizo cyiza pe. Urakoze.
Yee. Yeah. Urakoze kandi gire umunsi mwiza n'akazi keza.
Yee, yeah, komera komera.
Muteza amajwi
mumbabarire. Kuvugishwa bibaho. Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kiro n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu muri sanga kwa gatandatu rero ni ibitekerezo n'amakuru yanyu mukabisangira n'abandi. Niyo nsanganyamatsiko yonyine. Buri gitekerezo, buri nkuru yanyu niyo nsanganyamatsiko y'umunsi wa gatandatu. Kuri telefone dufite Bigirimana. Bigirimana we.
Kumva muraho Thomas Kamirindi we.
Uraho urakomeye.
Yego yego. Amakuru y'imizi.
Amakuru ni meza. Uratangaza iki?
Natwe turaho n'imvura nyinshi rwose itava ku muryango hano mu Rwanda.
Eh, nyogo kurubyara papa yajyaga tubwira turi abana tukamubwira ngo nyogo kongwa ivurira guye ati ni muyireke iragwa mu Rwanda rwayo.
Ah, eh, nibyo nibyo ariko yubu gubu yo rwose yagaragaza ko ibihe byahindutse.
Eh.
Eh, urabona ko rwose igwa ntitange n'agacyo namba.
Ariko situmba siko ryamye rimeze.
Eh, oye, itumba ni sawa ariko ubu twari turi mu muhindo.
Eh. None se
ko birakaze nyine urabona ko byahindutse ubundi kera tukira abana twajyaga tubona haciyemo agacyo akazuba kakava ubona agashaka udukwi two gucana. Ariko ubu ngubu ubwo rwose iyo iguye ntabwo iva ku muryango umuntu aguma mu nzu mpaka bukira.
Ariko rero nanjye nkiri umwana muri ibi bihe habagara akantu kitumba rigufi mu Gifaransa. Mu Gifaransa twiga mu mashuri abanza tugitangira kwiga Igifaransa baratubwiraga ngo ni petite saison de pluie.
Yego da.
Eh, ni gihe rero mu gihe rero kitumba ritoya yego nabwo imvura yaragwaga. Ndibuka ko hari igihe twajyaga kwiga kubera ko umwaka w'amashuri watangiraga mu kwa cyenda. Noneho igihembwe cya mbere kikarangira Noheri iri hafi. Ndibuka ko hari igihe tutajyaga kwiga kubera imvura. Urabyumva?
Ariko ubu ngubu iyo witegereje ubona rwose byarahindutse bidafite isura nk'iyo hambere. Kubera ko burya imvura hari igihe yatangiraga mu kwa munani, mu kwa cyenda igakomeza, mu kwa cumi igakomeza. None wenda bikazajya mu kwa cumi n'abiri aribwo bavugaga ngo ni ya yindi ngo iboze ibihaza ngo ni ukuboza kuboza ibihaza.
N'imiteja.
N'imiteja ukabona rwose aribwo iguye cyane. Ariko ubu noneho ubwo yari yaravuze muri ayo mezi ahiteye ukwa munani n'ukwa cyenda. Awizeye rero rwose izari si umusiga. Imisozi ikagenda, imyaka ugasanga rwose yamanutse yigiriye mu bishanga. Urumva ko nyine wa mugani ibihe byarahindutse. Urabona ko na kera habagaho ibiti by'inganzamarumbu bikaregerariza nk'iyo mvura.
Urabona
ubu ngubu ibiti ntibikibaho. Urabona ko rwose
ibyo ni ingaruka
buti bw'amafutifuti.
Ibyo ni ingaruka ahari z'imiturire.
Ukabona ari ingaruka wa mugani y'ibikorwa bya muntu.
Ariko rero imvura kugeza ubu nubwo uvuga ngo ni nyinshi na Ngoboka yaramaze kubivuga nta kintu ironona, nta kintu yononye.
Irabisenyagura n'imirima abantu imyaka bahinze ikigendera. Yewe irakaze da. Irakaze rwose. Ntabwo umuntu yavuga ngo ni byoroshye. Iragwa rwose pepepepe imirima y'abaturage ugasanga yagiye imyaka bateye ugasanga yaruhukiye mu gishanga.
Aha, ubwo noneho se urumva mudafite akazi ko kurengera ubutaka bwanyu.
Ahubwo nicyo nashaka kuvuga. Kera mu minsi ihahitiye abagabo kiriya kintu cyo kugira ibintu by'imirwanya suri rwose bagahera mu mpinga bacukura imingoti. Ewa antuka wabonaga ko ari ibintu bifasha ugasanga rwose uwo harugura afasha amazi ukurikiye arayafashe barayazitiye ugasanga uwo hepfo kumera hafi y'igishanga nta kibazo agize. Wale urumva ko ibyo byose ikigiyeho nta ibyo by'imingoti ntabwo bakibireba bamwe rwose ubona ntacyo babwiye.
Ubwo se urumva taragatotsi noneho erega ngo utarandirwa garamye ntamenya ko ijuru ribanako agira ngo ijuru agira ngo ijuru riri hafi agira ngo ijuru riri hafi none kuki umubona ubutaka bugenda mugakomeza mukicecekera mugakomeza mukimira mukiberaho ntimwagira icyo mukora nyine kugira ngo muburengere.
Ariko ubwo iyo ubikoze uri umwe nta gaciro bigira ubwo wabikora uri hasi se ku mpera hafi y'igishanga ubwo urumva ni nka guhomera iyonkeje.
Ubwo rero ni ukuvuga ko n'ubuyobozi bukwiye guhuza imigambi yo kurengera ubutaka. Ibyo nabyita nka coordination des actions de la population, guhuriza hamwe ibikorwa by'abaturage kugira ngo babungabunge ubutaka hose aho ngaho iwanyu atari umuntu umwe ku giti cyo ubikoze. Maze rero reka kagufiya
ndashaka kuvugaho.
Yego.
Burya bajya baca umugani ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Ndabivugira kuri iyi nkuru imaze iminsi ihita kuri ku maradiyo iriya y'uriya musaza wo muri Zimbabwe. Urabona ko rwose hamwe bajya banavuga ngo inkware y'inyabugingo ngo yatoye mu itongo ry'uwayihigaga. Urabona rwose uriya visi perezida wiwe ko rwose ibyamubayeho bitumye ahubwo akiyobora.
Usibye ko n'uriya musaza yari yararambiranye abaturage nabo bari baramurambiwe, niyo mpamvu biteye hejuru bati turagukize.
Ariko buriya rwose nabyo byari buriya abaturage ni abademokrate kubera ko banze n'agasuzuguro. Urabona kuri umugore yaravuze ngo umugabo wanjye ngo azabategeka ngo nanapfa n'umurambo w'ubategetsi. Urumva ibyo bintu rwose atari ibintu birenze ubwenge.
Hari umugabo witwa Rugamba waririmbye indirimbo ati jya umenya gusaza utanduranyije cyane. Yewe
naho rwose
naho
naho atukabiriya ntibyari bikwiye buryo umuntu yari akwiye kugira wenda aka nubwo ubutegetsi buryo ariko akagenda akavuga ati ibyo byose reka intege zimaze kugabanuka.
Na papa Benedigito nawe aragaca ati ewe ati intege zirananiye rwose nimundeke nigire ku ruhande. Yego bigirimba reka ngushimire hanyuma duhe n'ijambo na Emmanuel.
Ariko kandi gato yanshaka kukubwira
dorere akako kandi
gato
ndakwemereye ngo kagufi cyane.
Kagufi ndashaka rwose uzame ibisobanuro by'ijambo demokarasi icyo bisobanura. Ndashaka kuzamenya icyo kintu kuko ubona sinzi ari ibintu byumvikana mu buryo butandukanye. Nashaka kuzambwira ese iryo jambo ryavuye he, iyo demokarasi yaje ite igera muri Afurika yaje iturutse.
Mu magambo makeya mu gihe tutarakora ubushakashatsi bwimbitse ngo twifashishe n'abandi bahanga, mu magambo make demokarasi bivuga ubutegetsi bw'abaturage butangwa n'abaturage bukorera abaturage. Ariko ikintu cya mbere ni ubutegetsi bw'abaturage. Ni ukuvuga yego noneho ubwo butegetsi bushyirwa mu ngiro gute nimba ariko nabivuga. Niho hakenewe inzego zisanzuye zigenga ariko zitahiriza umugozi umwe. Inzego za leta zishyiriweho n'abaturage. Abaturage bakazibaza bati muradukorera mute? Mwebwe dushyizeho muri kudukorera nabi, ni mujye ku ruhande muraturambiye. hakaba ubucamanza bukora neza itangazamakuru ry'isanzwe mbese ku buryo abaturage bakomeza kugira ijambo mu byabo. Iyo rero ubutegetsi bugize gutya bukarusha imbaraga abaturage, icyo gihe demokarasi bavuyeho bikajya ku gitugu. Akenshi na kenshi n'abantu bakoresha igitugu ntabwo baba bakorera inyungu za rubanda, burya baba bakorera inyungu zabo n'agatsiko kabo. Mu magambo make rero n'abahanga bazadufasha, ariko demokarasi mu magambo make ni ubutegetsi bwa rubanda icya mbere, bushyirwaho na rubanda, bukorera rubanda.
Sawa sawa, urakoze.
Bigahura na repubulika, ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko demokarasi zishoboka bute umuntu umwe yifite ubutegetsi bwose? Icyo gihe abayarusa abaturage yabayabarushije imbaraga. Mu magambo make reka duhinira ahangaha, hanyuma icyakoze nkwemereye ko tuzafatanya n'abandi tugashakisha, hanyuma tukagerageza gutanga ibitekerezo, hanyuma n'abandi bakabitekerezaho, tukungurana inama twese. Ndagushimiye Bigirima.
Sawa sawa, ibihe byiza.
Ikomera. Inshuti zacu rero nk'uko nari maze kubibabwira mu kanya, Emmanuel nawe arategereje. Emmanuel we? Manuel we, uri hehe?
Ndi hano mu Rwanda.
Ko nari nkubuze se?
Nda, nubwo naho nari ndi hatirengeye. Ngo kuba hirengere gasi ko kumva.
Ariko rero igikuru turumvikana.
No, turumvikana, turi kumwe rwose.
Uratangaza iki rero?
Reka mbanze ngushimire, nsubirize n'uwo mugabo utwakira, namushimye n'umuntu w'umugabo.
Yego, arakumva pe, nawe rwose ati ni sawa rwose.
Usubirize kandi Eric, nawe bagira ubusa na uri Kigali mu Rwanda, mwumve bikomera cyane.
Yego.
Ntabwo umwanya wo gusuzanya, rero ndagira ngo ngaruke kuri za ngingo zacu. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku ngingo enye.
Ko ari nyinshi kandi igihe kigiye, kuko dushigaje nk'iminota itageze kuri itandatu. Izo ngingo rero zose zaba zibaye nyinshi. Reka noneho twumvikane. Ufate ebyiri z'ingenzi uzivuge mu magambo magufi, hanyuma izindi tuzibike nazo tuzazizeho. Igihe kirahari.
Sawa rwose. Reka mbere ku ya mbere. Ndavuga ku kijyanye na demokarasi bavugagaho. No, ngere ngaruke n'ikijyanye no gutsinda ku butegetsi muri Afurika. Reka ngarukire kuri izo ngizo.
Yee, wihuse rwose.
Dore buriya rero bariya abaturage bo muri Zimbabwe, ntabwo nigeze mbafata nk'abaharaniye demokarasi. Oya. Biriya byakozwe n'igisirikare, bikorwa n'ishyaka riri ku butegetsi, nta demokarasi y'abaturage hari igaragaramo. Icyo ngicyo ni kimwe ndacyanzuye nkivuyeho.
Ariko rero buretse twumvikane Emmanuel, iyo umutegetsi akoresha inzego za leta agakandamiza abaturage akabarusha imbaraga, ntiwabibarenganiriza. Ahubwo izo nzego iyo zibutse ko hari umuntu twaganiriye ejo bundi ati bariya abasirikare bashobora kuba batangiye kumva ko ari ingabo z'igihugu batakiri ingabo z'igitugu, nabo rero ntabwo abakura muri rubanda burya. Reka ahubwo turebe ibizakurikiraho, kubera ko kwigobotora umuntu wari warabarembeje nibo babyivugira, ntabwo ari twebwe, ntabwo ari wowe nanjye tubivuga, barabyivugira bati yari yaraturembeje. Byibura kuba bamushyize ku ruhande n'abasirikare n'abana b'igihugu, n'iryo shyaka n'abana b'igihugu, abaturage n'abana b'igihugu. Reka turebe icyo bazakoresha buriya butegetsi bashyizeho.
Urakoze cyane. Ahubwo ariko Thomas turahava. Reka turebe muri Afurika, ni kenshi hagiye humvikana imvugo z'abanyepolitiki, amashyaka ari ku butegetsi kugira ngo azajye kurekura biragorana. Kugira ngo uhereze undi mutavuga umwe muri Afurika biragoye. Niho humva havutse ibibazo, hakavuka imanza zitazumvika nk'izo zabaye Ingabire mwavugagaho mu kanya. Ariko Toma, ndagira ngo tuvugishe ukuri, ntabwo biriya biba ari demokarasi rwose. Mujye mubisesengura uko biri, mujye mubivuga uko biri.
Erega
abaturage natwe turareba
Emmanuel. Amashyaka ahera ku butegetsi pe. akagumana ubutegetsi pe kuko nishyaka rya politiki ubundi ntabwo ari ishyirahamwe ryo guhinga ibishyimbo ntabwo ari ishyirahamwe ryo korora inkoko ni ishyirahamwe rya politiki riba riharanira ubutegetsi rikagira imigambi rigeza ku baturage kugira ngo barishyire ku butegetsi none iyo migambi abaturage bashima iryo shyaka ribafashe kuyishyira mu bikorwa batera imbere ariko rero muri biriya bya demokarasi nyine ahubwo ikibazo ni ikihe ni uko ishyaka rigenda rikaba rimwe rukumbi ntiryemere ibyo bita opposition
aha niho nakubwiraga hari igisa n'abaringa hari igisa na n'uruzane mbo hari ubundi hari ikintu bita kugaba amashami nicyo kibaho ntabwo kibaho ari ukuri kuvuga ngo iri ngiri ni ishyaka iri ni ishyaka iyobya ahubwo buriya nka Mugabe nk'icyo nabonye cyo nka Mugabe gukurwaho na n'uriya Munangagwa n'ubundi Mugabe yarabwira barabaga ariko agashaka uburyo ki yamwigizayo ibyamukundira ibyo rero biba hagatanga muri Afurika urebye n'ibyamugabe ntabwo wavuga yuko Mugabe hari ibyo yashimirwa urebye muri Afurika hari benshi twavuga na Museveni twavuga n'abandi benshi na bakabiri ubona ko kuva bitari muri gahunda ariko nini iwacu mu Rwanda ubona niko bimeze ngo sibyo bintu ubyisitingura wasanga uko ni ukuri ahubwo ngiyo Afurika yacu niko imeze
mu Rwanda ariko rero abaturage nibo babyisabiye ngo Perezida Kagame agumeho
Toma biragoranye kuba nabyemeza jyewe burya ukunda kuganira kenshi ariko burya rwose nshuti yanjye ikibuga habera byinshi umusifuzi niwe uba uzi ibanga ry'umukino nagira ngo mubwire ngo jye kuba nabyemeza nka Emmanuel jye ntabwo nabihisemo nabivuze kenshi ndabona ntabwo jye byemeza ariko ntabwo jye nakwemeza ukuri ko ari abaturage mbese Toma nimba ureba ni gute abaturage mwambwiye ko ubuyobozi bushyirwaho n'abaturage bugakorera abaturage uyu munsi wa none executive for kagari udakorera abaturage aba yarashyizweho n'abaturage se executive for kutubwira ko ari umutekinisiye yaje ari umutekinisiye ntawe uzi uko yaje
ariko rero mushobora kugenda ku karere mukavuga cyangwa se ku kagari mukavuga muti executive ntabwo ari gukora neza naveho
izo mbaraga rwose njye nzibonera kure ntabwo mbona ko ntabwo zirahagera
mu yandi magambo Emmanuel ubungubu uri kuvuga yuko mu Rwanda ubutegetsi burusha imbaraga abaturage babushyizeho
cyane uzabigenzura uzabibona ntabwo urugero
ubwo rero noneho nimba ari uko bimeze ni igitugu gikora kubera ko ubutegetsi buri gihe iyo bwibye imbaraga za rubanda noneho rero zigatikamira rubanda mbese ubutegetsi bukagira imbaraga kurusha rubanda kandi aribo babushyizeho icyo gihe nibyo byitwa dictature ariko rage simvuze ko mu Rwanda ariko bimeze kubera ko nigiriye mu mahanga hanyuma usibye no guhindura itegeko nshinga ko byerekanaga yuko hari akantu kakabazo ariko nimba abaturage koko barabyisabiye nabyo ni demokarasi
ariko Toma reka nkubwire wenda ne kuzakwizimba mu magambo tugeho gatoya tugaruke kuiki wise demokarasi icyo wise demokarasi itari mu bwisanzure mukuru wenda Emmanuel nshobora kuba mbivuga pe bitewe n'impamvu
ushobora
kuba mbivuzeho kuko ejo utakumva telefone ikavuga utari ko Emmanuel bishobora kuba ko gushobora kuza kugahungura ya matwi bivugaga cyangwa wa munwa bivugaga ushobora rero reka nkubwire demokarasi niyo abantu bishyira bakizana niyo abantu bavuga ibitekerezo byabo se Toma nimba abantu babuzwa imikorere si gukora umuntu araza agashinga ishyirahamwe ngo nsigikiwe n'icyamu ubucuruzi wigeze wumva amarira y'abacuruzi b'amata b'igisenyi urabyumvise
yego
biriya bintu birakwiye se produwi
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda yego warugiye he
navugaga nti produwi imwe niyo izacuruzwa mu gihugu
aha
ese Toma kugisha ukuri nimba uyu munsi wa none aborozi bo mu Gishwati barira ukaza ugasanga abamotari bararira ukaza ugasanga abahinzi bararira ukaza ugasanga se n'abandi ntavuze n'abatagisimeni bahoze batwara imodoka ziratwigataga zatwegeranye ukaza ugasanga umuntu yategeka kunywera kuri sitasiyo imwe ukaza ugasanga umuntu yategeka kujya mu ishyirahamwe ku ngufu agatanga n'amafaranga bita ishingamuryango atazamugarukira ese Toma ibyo bintu wabyita
Emmanuel reka ngushimire kubera ko ubu ikiganiro kirarangiye tuzabigarukaho ndagushimiye cyane namwe mwese muteze amatwi ijwi rya Amerika ndabashimiye murakarama turongera mukanya mu makuru uwo twari dufite Kasiani tuzamuheraho ubutaha murakarama rero.